gudoomiyaha degmada Buurhakab ee mudane Ibrahim Maxamed Laysaamo ayaa si rasmi ah xariga ugu jiray ceel iyo barkad biyood oo ay hirgelisay hay'adda Reliefa. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, odayaal dhaqameed, wakiilo ka socday hay'adda Relief iyo bulshada deegaanka. Gudoomiyaha degmada Buurhakab Ibrahim Maxamed Laysaamo oo xariga ka jiray ceel biyoodkan ayaa ka warramay muhiimadda u leeyahay bulshada deegaanka.
Geega maybaroonka degmada Buurhakab xaafadda war dowladda heje may baan toon koynay eelkan oo isinba aragahay tan dadweynaha lanka deegay hay-adda baasos oo fanshe biidi bilaasha longororodahay marka maybaasila oo hay-addaas oo dhowr sano inta ka shaqeeyahayta oo ee difdi badan inka biidi degmadan Buurhakab dhowr sano ee todob sano siyaasina ka shaqeeyahayta markii hay-adda mayba lahaa baasos walfaylaha kordhidii oo shacabkan ka danayayta eelkan iyo baraag iyo nay bamkii eelkii la saaray iyo tubooyinshe iyo walaashe.
Qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo loo hirgeliyay ceel biyoodkan ayaa u mahadceliyay hay-adda Reliefa iyo maamulka degmada Buurhakab.
May arday mahadanka nagaanay baasos oo ceel biyood oo sodogal ka suubi oo arday ilaahay mahadayaaska leh. May falaan aadan hor kordhiida arday eel biyood oo dadka beesabilillaahi belgadeed lanka suubi shacabkii oon dhammaayahay meel arday warbiinka jirna arday yaa may falaan arday eediyeed may falaan baasoos laab raabta mashaare badan shaanti Buurhakab arday may falaan eediyeed hortuba aabka arday aad Buurhakab hayti yaa bilaawdiyo iyo ogoriyan bilaawdi hadan may falaan lama kordhiido eelan god war warto god aan suubada shacabka arday eeda dhiban qaba saasa fadaan
may barniin ku yara heedi baasoos inta niin ku yartii may la rawsan dahfur kun oo may la berkadan inta la ku suubi oo may la rawsan ceelkan may la rawsan iwa niin ku weeri may fadaan tangar u hayna insha Allah taala waan hadba hadlaanto rooyta waano tubeen la suubi berkada la suubi ceelka ma sha Allah taala hadda rooyta madii hore ceelka la jiiday ma banaanka bilinka jiiday hadda balaantay alxamdulillaah may baa tubooyinka walba tubida bay waashay dhigay halba leeyaa insha Allah taas idanka ma hasanta ay fadaarna insha Allah tan argoyna haddana wal kale ka sii darta barkoodayn oo beerka maahdi badan inta ceelo badan yaalan oo laga sadagoon dibidooy biyoonga beerka maahdi mal gadohoy walaan safar oo tan ku caaq dheedo kul wal gadohoy ma laga sadagaashadoy baas oo insha Allah meel koosdaana inni mala may la rawsan dadaasha lama laabta walaagi tabartii ee bilad kul insha Allah baaha badan ka jirta may fadaan insha Allah taala ilaahay walqabada kore
albiyoodkan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada degmada Buurhakab maadaama ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley.